ụmụ Chineke bịa anyị ka anyị buru aliluya eburu, para aliluya para, kpagara Chineke onye kere eluigwe na ụwa, na anyị enweghị chi ọzọ karịa ya.
Ụmụ Chineke le, ọbara Chineke,
ndogwu n'agha,
onye nzọpụta, anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke.
Anyị enweghị chi ọzọ,
papa ije mọnụ,
onye onye anyị ga-eji tụnyere
Jesus Christ,
ọbara Chineke.
Ụmụ Chineke le, ọbara Chineke,
nke na-adị mkpa n'agha,
hey! Onye nzọpụta,
onye a na-ekwu,
anyị enweghị chi ọzọ karịa ọbara Chineke.
Enwekwaghị chi ọzọ karịa Chineke nke Israel.
Jesus Christ,
ụwa ka ọ
na-ekwu, buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya,
ọbara Chineke,
onye kere eluigwe na ụwa, buru
aleluya.
Ọ na nke eluigwe,
maka ihe mere m ọnụ m apụghị,
ọkụ nke na-enwu na mbara igwe, ịdị egwu,
ịtọpụwa akwa mkpe m, were ọnwụ nke m dị ka ihe
ene ka mụ na aṅụlị na-eme, nna na m ekele gị,
imewo ka anya mmiri m wee ghọrọ m ọchị.
Otu a ka ọ dị,
otuto dịrị gị,
mma mma dịrị gị.
You have made my life a beautiful one. Thank you, I say thank
Father,
you,
thank
Jesus.
You.
Maka ndụ ahụ nyere m, maka nwa ahụ nyere m, ka m jiri bịa n'iru gị nye gị ekele.
Hallelujah.
Si gị nara otuto, nara
m aba.
N'ihi na o ruru gị, aga m ebu hallelujah eburu. Onye na-enye ndụ na-anaghị ego, papa riwo otuto.
Ọ dịghị agba m ụgwọ.
Isiwo n'ebe ikpofu ahịhịa, wee bulie m ogbe n'elu, nara ekele m Chukwu.
Mma mma dịrị gị, eze Israel.
Aga m ebu haleluya, bara
haleluya,
bagara gị,
yes.
N'ihi na o ruru gị, aga m ebu haleluya eburu, bawa haleluya bara, bagara Chineke, ewo, aga m ebu haleluya eburu.
David si na,
bawa haleluya
bara, ebere gị karịrị
ndụ, bagara Jehova.
Kai buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya,
aleluya,
onye kere eluigwe na ụwa,
nara otuto,
buru aleluya,
nara ekele,
nna mere me bụ ka nna,
aleluya, olo ihe nọ n'enyi,
buru aleluya,
kai buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya,
aleluya,
onye kere eluigwe
na ụwa, buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya,
buru aleluya.
Onye nwe nlenị m anya n'isi, ebu m aleluya n'isi. Para ya para n'aka ka m butere gị oke ekele maka mmeso ọma gị niile n'ebe mmadụ ike na oyighị nọ. Chineke buru ekele m butere gị. Na mbuli elu niile, gị onye kere eluigwe na ụwa, gị onye mere ka ndị ndụ taa, gị onye mere m ihe mbụ taa, onye nwe m, aga m eburu aleluya eburu. Para aleluya, butere gị bụ Chineke onye zetụrụ m ibu arụ niile nke ekwesị na ndị otu e buru m. Ayi, ọ dị egwu. Chineke buru aleluya eburu. Para ya para, gị onye mere ka mmanụ ịnọ nso na ịnọghị n'ebe dị anya cha cha cha, Chineke ezoworo gị anya. Anya gị abụọ na-elekọta m mgbe niile, n'ihi na obi ebere gị bụ Chineke dị n'arụ m. Ebere gị gbara m okirikiri, haleluya, aga m ekwuru haleluya butere gị bụ Chineke. Onye zetụrụ m ibu arụ nke enweghị nwa, ọghị zetụrụ m ibu arụ nke nyanya, ị zetụrụ m ibu arụ nke obi ntiwa, ihe mmadụ ibe mere m. Ihe mmadụ ibe mere m, mana ya dịwara Chukwu. Onye na-ata agwụ siri ike, mana aleluya m buru bịa n'iru bụ Chineke nke Israel. Ka onye nyere m ụmụ nke m nwere tata. Ego na akụnụba nke m nwere tata bụ gị nwa Chineke nyere m ya. Enweghị nchi ọzọ, mere ụsọ gị bụ Chineke. Aleluya.
Ancient of days, the soon coming king.
Oh yes.
I bless you, my redeemer.
The soon coming king.
You took a wretch like me and showed me love and concern. I lift your name on high.
May your name be blessed.
For you have lifted me.
May your name be blessed.
From grass to grave.
Oh yes.
You have changed my name.
I am lifted.
From sorrow
I am
to
lifted.
Joy. No other man that could love me as you do. Oh, ancient of days.
Glory be to your name.
For the life you gave to me,
yes.
I've come to say thank you.
Thank you,
for
Jesus.
For the love you showed to me, I've come to say thank you.
Thank you, my Lord.
You have cancelled my name. in the book of death.
Glory, 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 glory.
In the book of life, a bullet of a man who can rush it to be mine. Lord, I say, hallelujah, hallelujah to your name. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords.
King of Kings, Lord of
Lords. She never leave me alone. Bem na mwe goli la nya.
It was good.
Ine monodi.
Gene kama kana na.
Chacha, ine buli mwe benyelu.
Barabi. Ine
ya nonodi.
Hallelujah. Maka no kwestrege. O kwestrege.
Ni wani simbe obuna hagio. Mboro gu David tadi o.
Oh man. Can I dig banana?
Hallelujah. Pagara gili.
Hallelujah. Hallelujah nae.
O nyoma me.
O kwestrege.
For your goodness and mercies towards us all, Lord, we say, thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, my
for
Lord.
Everything you've done in my life. Thank you, Baba.
Yes.
Oh, Lord, we say,
hallelujah.
Kaiburu, hallelujah.
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 Arachineke.
Oh.
Para, 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 para,
hallelujah.